Yeah, 무컨것도 잡은 Me again Free Nation Very to care Yeah It's on 966 baby We want this
Touch
BTK Sabuto buto maisha takipapala iwe kata mambelo tapigwa kipala usicheze na kazi ndugu cheza na mshahara kiona mambo yendi basi toe mtoka fara ulizali wa peke yako utakufa peke yako eti baby I love you kampende mamako huyo peke yake ndio anajua uchungu wako unapenda pendezo dezo mwanaume utaliwa
wanasema unavuta bange
wananisingizia
wanasema unapenda ngono
hilo sikatai ni kweli napenda sana paka na sahau ya jana nasema vunja mifupa ungali bado kijana Usisindane na demu yomweza kwa talewa Ata hongwa na nyumba tajengewa Vipi mwana ume mwenzangu na we tatafta bwana Wakukuhonga na kukuchezea Kiwa natamana vya wenzako vitaliwa na vyako Chamama kuso chako, chababa kuso chako Sivime na vede mwako wekoro itakura kwa Atafuta vyako Sinabidi, sinabidi, sinabidi Hata wango bande Wabie sinabuda bize na mapende Na wakitaka tupatande Wabie muda urudi nyumo nenda mbele Squeezy tu nadanganyana tu Hakikuita hani kwa wenzake weni buzi Tangu nini binadama kawa mbuzi Natukia mapenzi ya kuita na mambuzi Sinishauri kuwa mina wazo billionaire Ikemu kisha uwa ndio tikete kupatea Hiki kina kirefwe uwezi kuogerea Ikiamua kukuchana si chagui chakongea Usimlazimishe demo kikupige kibuta Futa mkari zaidi yake paka pige salute Mina tembea wekimbia uwezi nifikia Huna lengo huna nia na hoto millionaire Hembu kazi Panapo kazo chunga usikazo hey. Funga panapo fungwa omba usifungwe hey. Siwa Instagram mademo anapojisha ua Wote maboss ready tena kwao wakishua Matozi onakozia sura Hakuna demo mbaya insta wote ni visura Kutana nae life takimbia kama chura Ukinipiga na jiwe mina kugonga na chupa Ukinitisha na kuchapa Acha wago bande Wambie sinabuda bize na mapende Na wakitaka tupatande Wambie muda urudi nyumo nenda mbele
In the building, I'm fine when you heat and I'm hot. It's a 9-6-8.
Acha wago bande, wambie sinabuda bize na mapende. Na wakitaka tupatane, wambie muda urudi nyumo nenda mbele.
Two boys in the building, I'm fine.